mimi nawaambia, ninawaambia. Amin, amin, mmoja wenu hatanisaliti.